New music.
Oh, ah, oh, ah, ah.
Guys are the finest.
Never ever seen a beauty before. First pan me life, face pan me face. Boy, my baby wise, my baby kind, one up alive. I won't deny, every lust you will decide. Now my critter set them where you wanna push it. And I call it wanna see cool illusion. And your body soft like a lotion. Ah, nimepima maji na zama kwa penzi lako Suzana. Nikiibuka na zama kwa penzi lako Suzana. Sina hela kama yumbe na chechemea. Sina hela ah.
Penda pale unapothaminiwa, shika pale unaposhikiliwa. Penda pale unapothaminiwa, shika pale unaposhikiliwa. Penda pale unapothaminiwa, shika pale unaposhikiliwa. Penda pale unapothaminiwa, shika pale unaposhikiliwa.
Baby
pu 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 pu.
Wanangu wakawe uko amani. Kebes mandondo ahura. Se huye.
Kikosanya magali matembele. Tunavuta shuka mama tunalala. Welcome to the kingdom. Sound mama sound of wisdom. Me got it one reason. One more time I feel reason.
Nimepima maji na zama kwa penzi lako Suzana. Nikiibuka na zama kwa penzi lako Suzana. Sina hela kama yumbe na chechemea. Sina hela ah.
Penda pale unapothaminiwa, shika pale unaposhikiliwa. Penda pale unapothaminiwa, shika pale unaposhikiliwa. Penda pale unapothaminiwa, shika pale unaposhikiliwa. Penda pale unapothaminiwa, shika pale unaposhikiliwa.